baga teri mkuru ngamba mweba imbi wenyini jaba ura mwebi tibisa tunde mwogu tekuvira teri yaba imbi wenyini unu na imba nufune sanyu babi haimba viva hunto na tena vitukiza nulaba ya imbi sesanyu na busesa watibia naku watibia imbi pao makuru na inga wambia nyumisa kusaba tulimba wenyini jaimba soda lakuga nakula chisente ya kula ya gala nijulize katia muimbi kuata putama wadogwa mwivitie visatu uruwale rumulimu mkulu sigenda kwe imbia redi wo ulilanti kumumbula uyangu wako unulia mutama numbo kukoliranti kati ula yogere vya kutumwa wanundo wa mumaziga ngatuka virono pasozi nuyogera nyonti kutumye nange sagana na inga ni musajja mkulu wantume ebigambo bibi nitegese nange kukola nize nte yange kwebera teriwo mumpeke jewole sisaga mkulu olufundikira nsala bulago njiryeko nawati nebirivamu nga nyise tewekweka tubigabane kuba ndi wakuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukabiri kubayimbi abafa nebazikibwa tugambe munkola njiyise eyekyama abamu babikwako kumpewo abalala mpawo yabika lwansonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani ati nekyo kize ku bbali atodde ku bayimbi bennyini kwatulemu kuziika yogera negyewaziika wa kigambo kinaabanga kikulu okufato wawo magezi ensonga eyo twagigabana buliya kwa munsi bwofa kye bazzaako kubika n'okkirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana balala kkumi bwokeerewa muteba kusasuza yuwayo bw'otya akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumu nange kennyini tetweziika nsinze mukona mbakanyakuugotema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyi wa siri mukumi naye abayimbi tuli bagezi mibimu naye ekyo nyooma nayo naawe enkoze lukiga mukabya nakola eri ebusoga baziraalaga komba kakati fuleedi kyagweri nga muwaye ekiro olumutema wetuddira mu wiiki sibiri sontusanga twekuba ssule kuba tetwaziika njagala nsimbe kuli ku luno lisimbuka tutuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewenzisiimuula katende nefire mutebinnampa mayanja mu ntebe balikidde ku ludde ne nnaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu paawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunya yayo gye byaggweera n'abamu tebaafuna mbikwa tutegeera tukomye okukola twerimbira ki ekyobumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde kifo nti weewo we tuba tuli mu mpala na ntondo na ntale kitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi ly'amasabo nkumi beekutte wamufu abasomesa obutulo bwatubula abaamu n'enzijanja beebula n'atandifudde naafe obunaku tetukwataganye tuli biwaku buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira tujjanga kufanga mamese ef simbye yani ajikumira veya tangazi zingamba tununyama kubu chikute kwani kwani kakati bavachali wavachala batufe mukwesima ulichuwera ofe wanafu netwe kubagiza buli olukya tuyimbira kitwoje ku nkoko oba okuyimba kubi mu bulamu tuyitamu bulumi ne mukufa tufanga mikuya tufungizeko leero ku mbali tulina okwekemba teriyo kyakukola kinene kwekuŋŋaanya kyokka kaakati tetufuuka omu ogenda kulaba ensi bwetuyanguyira afudde banjole kale tusaana tukkirize engeri gye tufa si ye tusaanidde n'enziika tewa makulu sa amannya g'abayimbi manene tuyiyeewo engeri y'enkola enanye okufa kwaffe tufune ettaka terijja kubula tulyegulire nga ttaka ddene kibe ekijja bannalukoba nga weetuganzikibwa tuseewo engeri y'ensawo basudde bwalwala afune ku mpeke bw'aba afudde aziikwe mu ssanyu kubanga twetegeka n'omulambuzi aleve kenya asangewo amalaalo bisatu abuuzeeko we gali nkuma ali wa mutangaazi nti abayimbi baffe bafa tubasaawo nga basomesa kafiira eri ekabulangiti naye tumwetikka ekintu ekyo kintu kikulu kiyeewuunyizibwa buli alaba ne batendereza bwe tuli bagezi kubanga twakikola naye okudda mu byannyabo ndabye ensi tetubala mu magezi naye muyimbi kiddala embuzi nga tuli bungi nnyo ebintu ebituvaamu makula kati ekitubulako nno y'enkola entegeeragano okuneneŋŋana si buvunaanyizibwa ekyokulabirako ekasozi yazaawa tweyozezza obuziro gerefaayo netunyumira era teyakukuluma weebaka emirembe kasozi kakati abalamu ku luno tulinzaani beffe bennyini teri mulindw ajja abayimbi mutegeere na kino sibeesibaako bwesibindumwa ng'ebyokufuno bitadde ku bbali tulina okwegatta njagala olulabireku kino abatembeeyi baali banaku bwebeegatta kwambuza empalo omulage bw'oli eka agali awamu ennyama erumwa waddamu awula ekigo kya mutima tugezezzaako okwawula enkola naye kirungi ki tutambulira mbwavu na ttima kintu ekikosa ffe kennyini tetufundikira nga tubaba yenna bwe tusiiwudde kati njawukana oyo mulabe tumwegobeko twandife ennaku tukwane kwegatta omuntu mumanyi kutwati yeekubira eyantuma teyampa kikomo badde nja kwogera nnyo mu ntamwe nti okwogera byatangamba siya nti mwana muto ebigambo bibiri okulongoosa embeera mwe tuli n'ekyenjawukana ezitufudde abanaku zeewalibwe tulyoke ensi tukinyumirwe ng'omuyimbi waayita akaga eby'ensimbi tetubyogera zikyaluka nti zo wadde ziyambako nnyo we ziri naye zikyaluka buli olukya n'osigaza banno nnyinyusa abeeyo mu bandabire
www.mp3ugandanmusic.com